Hello, hello. Hello.
Yo, some of the pandemic.
I'm in love with you. Mapenzi yako Mumirango nyole chiwato Sinila mumu kwa nushilo Kululo ndiwa yukula Ndiwa hivya ndiya mreji Ndiwa ubibindi Tunjua bambi Kuhaye kwe mungi Hii tunulo lave ufanana Usana sende muwanana Ulu njiwa wambu kwa nana Yigwewe kase nuvenina Kasabi mama holiday, you know, love is so quality. I'm not now with my baby.